Eyo, we the G Sons, Rende Kalio, Suboy, Roger, another nice one.
Nimekam kujeleza Wezi kuwa mimi, siwezi kuwa wewe Kwenye mic I like kumbe niko sawa Swala, cheesy
I wanna be sorry
Wana bunga bunga over Turi Come, misa siya kupeleso Ting ting, ako on good direction Yeah, sija ringa, sija boss in addition
Wezi san, tukore tunafaya Kwenye te tunai, tunachoma Tunamuka mawaya umeme Tunafry Wezi san, tukore
Sindo Jason, kijani kibichi, ndiyo jina Vincent Nyekundu ndo sisi, tukitaja gosa Huku tunafaya, tumekuwa gresa Bila kuse au pisi, ndo jina Letting na roje, tunaroka DJ Tukia chaka vije, ujadani ni roze Tuna make my free move, tuna freestyle